yabonye Yeba fite umukiza aramumuriza igihe cyose mba hafi aranyobora sinyobagurike uwo ni we nshuti yanjye ntacyo nzamuburana Neye sarango meza timo kumotima amagambo ye ni amumurizi isi yose kundwe rura magije nuba mura nibindu shabikashi neye sarango meza timo kumotima amagambo ye ni amumurizi isi yose